Tutia kulaga chicholi na wo Kuchamuka kuba kuchamuka Mudogo J
Anyman pro on the beat
Nguwa wumu klabu abantu fogo Kusingone kumikono blingzi kubieko Tugalia kwa galasku dancing flow Pia nabi wala nabi menye kemigongo Lelo lelo tewalivya kesho Kuchakala kudigida tuzanyanga mweso Experience jetu kubisaba dongo Ku MIC tina inisi Niwe kuba kudigida munipe fasi Sagala to the 1C Katika katika apaka 1C Cheza na wamanzi nwa kumazi Avanchali na kusambi tujibu 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 shejibu Seju watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side wana biga wimbo Na si kwenye side tuchamu se Tujibu 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 shejibu Seju watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side wana biga wimbo Na si kwenye side tuchamu se It's a weekend sina wakugenda Morning poko joni all joints are blazing Kienze mkuchala usiku mumiziki Aba jagu zitugu the club tujiwambi Sina wavijana kwa dark side Ladies na pass tunawashika viuno Kwenye club kama oja hold vya tumia Wana kudharea unafeza kidogo Me proceed kwenye counter Drinks are expensive Awezi kuhappen kama kichwani wazi Back kwenye cover na tumia majani I'm steady, I'm steady Tujibu, 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 shejibu, shejibu Watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side wana biga wimbo Na si kwenye side tuchamu se Tujibu, 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 shejibu, shejibu Watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side ama biga wimbo Na si kwenye side tuchamu se Sawa zozi genza wakoye wawese Mwede kukaunta male koko ude Ndani ya club fena fena tutamide Warajibia be wanganga tuvitabude Tudigidamu club dawa yo ayemiride Mwaprochize kumbe ya vade ya matide Musula mupurani aloza chiwani Pick and play kakodyo kawagayu Muleta kagude yo counter tuvude yo Wale tine masima nyove mazako Na yono daimu wabirode that's Sivile muloji, lakini mimesota Lakini mimesota Tujibu, 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 shejibu, shejibu Watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side wana biga wimbo Na si kwenye side, tuchamu se Tujibu, 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 shejibu, shejibu Watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side wana biga wimbo Na si kwenye side, tuchamu se Tujibu, 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 shejibu, shejibu Watu na nya club wana ruka juu DJ kwenye side wana biga wimbo Na si kwenye side, tuchamu se Tujibu, 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 shejibu Jibu seju Wana ruka juu kaju Jibu seju seju Wana ruka juu kaju
Remember where you got it from www.djerico.com